Nikupe nini uridhike, sema nikushike wapi utosheke. Nimeshema ujuzi nifunike nami, nikuchomeke manzo siruke. Tapambana nisikusikie kabisa, ukisema njaa inuma. Niwadhibiti na wanoknok kabisa, ili tusije kuachana. I say bye you, bye you lela mama. I say bye you, bye you lela mama. Kama kukupenda ni makosa, ungenieleza nijue. Roho yangu inatokota, nifanye nini ujue. Bora nife na dhiki au niache muziki, lakini sio wewe. Siwezi kukusaliti, nitakudhibiti.
Ndio king wa makopa baby.
I say bye you, bye you lela mama. I say bye you lela mama.
Chupada, eu sou sereno.